ejo ejo. Mumpulire ejo. Abedu neko bebe. Bola gewo kusima zabu ba kusimira ntana. Zabu basimo genze. Boli mula muba kuleka muchinya ngaba seziba kuja yogenze. Abantu befula lanjenga kamilioni rafuka luyimba basimo genze. Ojango koze baku geyango genze. Bogizja baku wana tuwe kusente ngo genze. Chirago nyomula mokusimibwa. Na yegwa fachangu wenta no kusimibwa. Omula maburaba mukuma kuma. Na yegwa fechoto changu woku kumibwa. Teba golola sovingo limulamu. Bakulinda kufano loko golora. Omala kuzawe viruji nebyogerwa. Okusima genze sikusima bwongerwa. Bitone mfafe bifira muchizikiza. Kulye chigeza koo kwaka muchizikiza. Dala katonda chigwe mukiriza. Gabulia geza koo kwa mbuka gwe mukiriza. Chigeza chokutu zenta no mumuli. Gawe nalimu zikiza wanyimo mumuli. Wachifama mkono wa lukunkumuli. Nafute wafu munditenga lukukumuli.
Uwiri wabi muli nanga.
Ebyange biri babityanda gayo nengere. Watonye senkube kubeta ke mere mere. Nyamba balamu banzimo rechitone. Sosi kulinda kufa kesi bajitone. Bambi temundeka kufanga manda gankuba. Konsati webalu bogomu yikenga nkuba. Ebi muli mubi mpenge nyinde chasa. Kachive chikopo wachimpa kodi nenchasa. Ente sime chaburaji wa. Kubabuli kwe subiro kusima yanji wa. Sine nyamu ntukuba. Pawo ya tukuzibwa. Fena twakula muwa wanga tukuzibwa. I've seen enough, I don't wanna see more. Bakozi banja bafe watali kasimo. Turani sobu tasima kuba chatima. Tufunye bikonde twe kube mitima.
Uwiri wabi muli yange.
Bajajja mirandira kwenandira. Mwebale ntalo nkumuze mwatulwanira. Ebale eriddugavu kwe mwatulambira. Mwebale ttake jimulye mwatulamira. Nsima mama, nsima tata. Okweita sanovu na juma sima tanda. Mbanja gara nnyo kubalaba. Naye ndi musibe wa sento budde bunkwata. Eno bakwagala okikwata. Naye bwoba n'ettabu yonna bakusesema nga lukwata. Sima babaddeko nange ku buli ddala. Essaawa yonna mbakima mubeere buli ndala.
Wamukanyase. Yeah, boy.